bwanjye bwose nabuha yewe, kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye. Ubuzima bwanjye bwose nabuhaye wowe, kuko ni wowe shingiro yo kubaho kwanjye.
Ibyo nuze ibyawe, nanjye ubwanjye n'uwawe, na buri kise mufite mwamiko umpagishe, na buri kise mufite mwamiko
yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye, hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye. Isi yose nibiyuzuye nibyawe mwami wanjye, hipfumba tuyikiganza cyawe uhaza ibyaremye.
Ibyo nuze nibyawe, nanjye ubwanjye n'uwawe, na buri kimwe mfite mwamiko umpagije, na buri kimwe mfite mwamiko umpagije.
Amen.